Now, no to sorrow, no may be very. No, my China, thank you, Father.
Thank you, Father.
Papa, who long preaching, now convert to mother the power of the Holy Spirit. You have got one word, Kangwaromo, where a breaker, all unclean covenants, Omo, no, na, na, ha, Jesus. Makana deke ikuru. Psalm 3, kuru na deliverance belongs to God. None of whom were a power to deliver. Obia kanji se omunguna takwa na ho. The kingdom of darkness anaha choka ha juike. Na peram ha ste tagaba. Ekwe kwele na ka go gubwe ha. Ekwe la ki hire me ha. Ekwe le ka ha di ondi kora ha si ihe. Manke, wear a gift of salvation, holiness and righteousness. Who was so now, Jesus Christ, the boy, and wine. One may hang on, Madiana, can make a brief comment. A mum, a wing him, Mchori, you Obu, Iji, my life, may encourage. Ime kwenu bedde adighi izi. Made add one more year adighi izi. And obu ni ibiara ino nyere m, ige mwene mu ndidi sora m ngoria. Makana ibiara ka inwong. And ages in my own experience, showing you some pieces of advice. So unu wete gulu Psalm 116. Na neba abo kange jikuwa 116, 118.
Adina page 544 na Agboshi.
Umum, I choro mku unu buru one thing. Nobi, are you with me?
Yes.
I choro mku unu buru one thing, Nobi. Oche eza wongoto. Ndi anile na hong na achirin. Oh, first lady kuriye. Also ke ihuna ezem, ihuna obim. Anu mechefuye. Born in your princess's advice. So, how the quacky apple, my end, amen. Also, King raised them in Robby. In a mum, in your gay save, no one above. A natural human being, the wicked. My day, Kereke Jorogene, unless my bony chin came water again. Also. Akwa mmadu ekere eke bu onye mere Jehovah si adi sori na okere mmadu. Owo onye oku na Genesis 6. Onye kere uwa si na adi sori. Asi na mma. Owo na oma ihe ga eme echi. Ya gara he eke mmadu. Mmadu joro njo. Mmadu joro njo. Mmadu una esi nyere ya makong. Esi na enye hi itwari ochi anu waka. Jang is a mother. Oglo ye chuku be name, bony war, nature take him. But only chukuna no name, the under the influence of the devil, Satan. On your quince, papa, what I make on it. Obi Amenoji did it in pa. Nigga be in contact with the living God. Go change this nature. A queen from the devil in a paper or so. Ni memehe ka atri ime ni memehe ka emegbere gen ka monia ehun natural human being be corrupt from afo obu ni ile umu aka amuru ohuru ha na eto ha na ha mutiti praise the lord ma wo iti alilo ihe bu ha na muta we rabianya isi amba imam omen ke unye kujiri ke kushi ma ihe we mu rabianya mo ga ha mutiti li akel ke unye kujiri. So, we buru la nobi. Na mma de kereke joronjo. Na wukwa hanu ndudum na chini ngochi chorondum. Awo ndu ni ine na sung good morning, meaning good morning. Ufodu ndu na abie lete nka amana mekarondu. Kamure David inye example. Ebe jimu wem, unu wete godu Psalm 116. Nam goshire muno na ha Jesus.
Yeah.
David tara ahụ onye nke Igbo bido na verse 1, kwụsị na verse 7.
Yes, Daddy.
Ụmụ m na-ege m ntị.
Abụọma 116 from verse 1. Ahụrụ m Jehova n'anya, n'ihi na ọ na-anụ olu mbụ arịrịọ amara m niile. N'ihi na ọ dọwo ntị ya n'ala n'ebe m nọ. Ogologo ụbọchị niile nke ndụ m ka m ga-akpọkukwa ya.
Unu ọ na-afọdụ? David ọ tụkwasịrị obi n'ihe ọzọ na-akpọ Chukwu. Ọwa nwa ebe Chukwu nọ ka ọ tụkwasịrị obi.
Ebe Chukwu.
Nakwa efodo nọ. Continue nwa m.
Yes, Daddy. Two. N'ihi na ọ tọwo ntị ya n'ala n'ebe m nọ. Ogologo ụbọchị niile nke ndụ m ka m ga-akpọkukwa ya. Ụdọ niile nke ọnwụ gbara m gburugburu.
Wọchịwa na ọnwa niile bịara. Ọnwụ otu, ọnwụ ha abụọ. Ọnwụ otu, ọnwụ ha abụọ. Ọ dị sikret bụ ihe ka ipuru m. Never you give up. Maka ọnwa na-abịara m. Echika. Gị na Chukwu dị na mma ekwuhiela ọnụ. Maka na ị maghị ihe ọ na-akwadoro m. Ihe m na-eme ụmụ Samuel comment. Nwa m 3.
Yes, Daddy, 3. Ụdọ niile nke ọnwụ gbara m gburugburu. Ebe niile dị mkpa nke ala mmụọ chọtara m.
Ụnọ nọrọ ya? A na-ezitere demons.
Yes, Daddy.
A na-ezitere ndị nwụrụ anwụ.
Yes, Daddy.
Na-achọta, na-agụ ha akpa 3.
3. Ụdọ niile nke ọnwụ gbara m gburugburu. Ebe niile dị mkpa nke ala mmụọ chọtara m. Ahụhụ na iru uju ka m na-ahụ.
Ọ dịrị izi? Continue, nwa m.
4. Nwee kpọkuo aha Jehova si, biko Jehova, mee ka mkpụrụ obi nwepụga onwe ya. Onye amara na onye ezi omume ka Jehova bụ. Ee, Chineke anyị nwere obi ebere. Onye na-edebe ndị na-enweghị uche ka Jehova bụ. Enweghị m ike, o wee nye m nzọpụta.
Ụnọ naanị ya? David ọ ga-efe esili ndị iro ya? O nweghị ike, Jehova wee nye gịnị?
Nzọpụta.
Nye salvation. Continue, nwa m.
Yes, Daddy, 7. Mkpụrụ obi m, laghachi n'ebe izu ike gị. N'ihi na Jehova emesowo gị nke ọma. N'ihi na ị napụtawo mkpụrụ obi m n'ọnwụ. Ị napụtawo okwu anya m abụọ n'anya mmiri. Ị napụtawo okwu m abụọ na nnuda a na-enuda m.
Ụmụ m ga-enụ ntị. Let us look at verse 8. Na-ege ntị ka onye ahụ nụ. Na-celebrate 58 years in the Lord. Ọhụhụ in the world. Mgbe Chukwu kpọrọ m 1967. Nna-agba bọọlụ, ọkpọ m, agba ka m maara na Chineke nwere pawa. Even though when I was born, a kpọrọ m Victor, winner, obi ajọ nwa Chinyere, mkpa ajọ ozu and many names, ihe gboro ogbu ọgụ. And I was so religious, eme m baptism na Anglican Church, kpọ m Victor. But I didn't know the power of God until 1967. I was also praying for people, preaching from place to place, ensuring that people who acquire false teachings, they may have challenge. But everything I was doing, I didn't know that Chineke nwere power until 1967. So onye nwere na experience 58 years, he know in contact with God, listen to him whenever he is talking. So achọrọ m ihe m chọrọ igosi unu, ma ọwụ ndị famili unu, ma ọwụ ndị obodo unu, ma ọ kolig gị na ya na-arụ ọrụ, ewerela obi m niile tinye ebe o mere gịnị ọnụ. Ndị hụrụ ihe agụrụ na news few days ago, a woman gara go assassins ka bịa gbuo di. I'm happy na ụfọdụ n'ime unu hụrụ ya. Gakwuo ụgwọ, gụọ ndị mmadụ ka bịa gbuo di. Mmadụ gọrọ ka e gbuo die, ọ wee nye ka ọ na-agaghị egbu. Ka unu mara na dịka Daddy kwara unu, only God must be trusted. So ọ bụrụ na ị na-anya na verse 8, ọ sị n'ihi na ị napụtawo mkpụrụ obi m n'ọnwụ, akwa ịhụrụ ya. N'ihi na ị napụtawo mkpụrụ obi m n'ọnwụ. 2. Ịnapụtawokwu anya m abụọ n'anya mmiri. Ma nke metụrụ m ụwụ, ịnapụtawokwu okwu m abụọ na nnu da a na-eme gịnị? A na-eme. Iche na otu ihe dị hapụ, iche na mmadụ dum dị hapụ. O nwere ndị ọrụ ha wụ to ensure na ịda. ashiri niile ha na-agba olu niile ha na-egbu owu ka ihere megbuo m. And ọ na-enye aka ma ị mara ndị uwe ndị iro m, ọ na-enye aka ị mara otu isi eme gịnị isi eze. People try iri ka enuda David. People try iri ka mgbe niile David na-ebe akwa. People try iri ka mgbe niile ka David nọ n'ihe obi mgbawa. And nke mere m metụtakarị m bụ na mgbe ụfọdụ gee ntị. Ụmụ m, onye nke Igbo ngwa go 8, ụmụ m, are you with me?
Yes, Dad.
Go 8, 9, 10.
Yes, Dad, verse 8. N'ihi na ị napụtawo mkpụrụ obi m n'ọnwụ, ị napụtawokwa anya m abụọ n'anya mmiri, ị napụtawokwukwu m abụọ na nnuda a na-enuda m. M ga-ejegharị n'iru Jehova n'ala niile nke ndị dị ndụ. Ekwere wuo m, n'ihi na m na-ekwu okwu. Ewedara m onwe m n'ala nke ukoo.
11.
Mụ onwe m sịrị na nkụja m, mmadụ ọbụla bụ onye na-ekwu okwu ụgha.
Ị hụrụ, even some advisers, ụmụ m, ụfọdụ ndị o were mere advisers, ndị bụ ndị enyi, ndị o jiri gbuo onwe gburugburu, ọ chọpụta that many of them were, you know, deceiving him. Ha na-enye wrong advice. Ọ ya mere o ji sị, hey, ọkụja. Soso ndị agbara m gburugburu na-akpọ m David ogbu Goliath. Ọ wụ lip service. Ọ ihe helpụrụ m in my life. Enwego m many experiences. Mmadụ siri ike. And ị nakwa ele anya ka m refa unu to mmadụ ga-achọrịrị ụmụ m. Ọ nwụghị ihe ọbụla, ihe ọma ọbụla mere m gị kọrọ mmadụ. O nwere onye ị ga-akọrọ ihe ọma. Ọ bụrụ na ọ nọ n'otu mmiri o mee atak. E wuru nwaanyị na-achọ mkpụrụ nke afọ, ite ka ihe na ọnwụghị onye ọbụla ka ị ga-agwa. O nwere ibidoro akọsachiwara ndụ niile ma ndị nọ n'obodo, ị ga-ahụ ibidoro ọwa nrọ ọjọọ. Ebidogo ha mewe atak. Maka some of these people ị na-ahụ, otu a mụ na nna nwere covenant with God, o nwere ndị nwere covenant with the devil. Ị kọrọ ha ihe chee ma ọ testimony, ha bido mewe atak. Wọchị mgbe ụfọdụ, o nwere ihe ị ga-akọrịara ndị mmadụ that night ịrọ nrọ ọjọọ. Lekwe, ụmụ m ngwa 118, onye weta 118.
Yes, that.
Ụmụ m, unu lee anya na verses, nwa m gọrọ ha 10, 11, 12.
Yes,
and,
that.
And 13. 10, ụmụ m 118. God tell, are you with me, ụmụ m?
Yes, Dad.
Ụmụ ewele we m shi ebe a mmafe, achọghị m igbu oge. Ọ ka m nye unu summary about the wickedness not in man. Ngwa bido nwa m.
Yes, Dad. Abụma 118 verse 10. Mba niile agbawo m gburugburu. N'aha Jehova ka m ga-ebipụsị ha.
Ụmụ m, are you watching?
Yes.
Now watch the series of attacks a na-eme David. From one problem to another. O nwere mgbe o bidoro chọwa dibia?
No, Dad.
Ka m junu, o nwere mgbe o si ike Chukwu agwụla?
No, Dad.
Ka a try eto agbara ọgwụ achi ukwu? Ma ọ ka a try ya ngene nkwelu? Onye ka o jitukwa aka jite?
Jehova.
Ka ọ ghara iwu obere ọnwụnwa bịara. Ọ bụ na ile ihu m, anya ọ na Chukwu na-ekegharị mmadụ. Mgbe m na-eto, bibu uche na mbụ onye Awụsa. Because of ihe akawashiri m n'ihu. Ọ bụghị ndị ụfọdụ mama kwue. Akpọrọ m gaa dibia ka sị na ị mara mma too much na ha ga-akpọrọ m agbere ihe kawashi anya ihu ka ị jọọ njọ. Ị nọ na-akawa blerezọ, ị bịala ka akara m gala. Mama m nakwa na-ebe, so ihe a sọrọ mee m ma wụrụ ma mbụ ndụ. Ọzi nke a gara ijebe ode. A sị na a ga-egbupụ m ịnọ ring finger. Mama m kwere, ya na papa m were eso okwu. Papa asị a gaghị egbupụ m na-anwụ ka m nwụọ. Mama asị a ga-egbupụ m ka m rori ya ndụ, ka m gagodo enwe aka. Ọ na-egbupụkwara na m aka. Ụwa ga-asọ ihe m jiri gwọọ ọgwụ. Ọ ga-asị ọ gwọọla. Ndị nne, unu enweghị obi. Onye nwa ya nọ nwụrụ n'atọ anwụọna. Ọzọ nwe ihe a ga-eme eme marụ ndụ. were ihe kawa n'ihu gbenụ nke a ọbara na-agba nwee nwe ka ị ga-elu ha sị onye Awụsa. Mgbe isi Jebode lụrụ ebe a, ndị ụmụ gara ugbu ụfọdụ so na mbụ onye Awụsa maka ihe a kawashiri m. Ma ebili ivukwenu mgbe aha na Chineke nọ n'elu na-ele ahụ m na-ata. And a kawashigire m ihe ma nke a kpọrọ m gaa ishi ekedeshi m ebe niile, ma nke a kpọrọ m gaa hụ onyeisi Healing Sabbath na Akwete, ka ha kpọrọ anyị gaa na ga ebe ahụ na ọgwụla emerabekwe nrọ ọjọọ until meet Mother Celestine ọkpọ Oda Mary, mama na akpọ nne m ochie. Na problem Hezekaya nwee mụrụ wụ na dibia na aka ajụọ ihe gịnị n'ahụ na ụnụ kpọwara aga ha dibia, na ụnụ kwụsị ịkpọ aga dibia ụnụ ga-ahụ na ihe nwa ga-abụ 1967 n'azụ ụlọ ụmụ ewu nọ hịa ebe o ji bido chọọchị. E ji ịgụ nkwụtọ m shekpuru ala with Nekami. Ọsụ nwa ga-agara Chukwu ozi. Bete ọgwụ ụnụ na-akajue n'ahụ na-eme two opposing forces na-eme gịnị n'alụ. Na from now ya kara m ihe mama bewe jụọ ọ gịnị ka a ga-eme. Mee fasting 3 days, 6-3. Na-eme ha na Chukwu nwawụ nwa Chukwu kụrụ. And ọ ga-ebu ụdị ama o kwukwere n'ihu ụnụ. Na amụma m ga-ebu gị aka ke. Na eziokwu m na-ekpere ya na-ekpere m ekpere ugbu a. Bete hụrụ onye a. Ihe ọ ga-eme n'ụwa na ahụrụ ya nga oyi efe ndị amụma yelo. N'ahụrụ ya nga oyi na ọ ga-eme wonders. Nwa m ị na-arịakarị ahụ. Ụmụ m ị mụrụ nwa na-arịakarị ahụ. Asịghị m ndị dịka sickles. Nke ahụ na onye kọsụ ya sickles. Asịghị m o nwere ụmụ ọrịa ụfọdụ. Bete ọ bụrụ na ọ warụkwara nra nke a. Ọnwụ dibewu solushon ikekwe nwa ahụ chọrọ ịdịrị Chukwu nsọ. Kpọrọ ịga onye maara ihe a na-akọ. Ọ na-eji ọnọ ọnọ. O mere nwatakịrị mgbe ụbọchị ndị special daughters. O nwere ndị bịara na o nwere nwa na-ekweghị zuo ike. Ndị Trinity. Ụnọ na ihe na-ekwu. Eku nwa ahụ bịa ebe a. O kweghị ezu ike. Akwa akwa. Mama onye ukwu na onye nta dị surprise na nwa na-ebe akwa. N'ọnụ ọbịa gwa m sị ihe a ga-eme nwa. Ọ na-ebe akwa m sị ya kedu ihe ọ. M sị ya nye m time. Onye m jụọ Chukwu esi ọ sị na nwa ahụ nọ na nnukwu covenant. Na this compound ọ batara na atọmenti ya. Ị hụrụ this compound ọ batara. Ndị otu ihe na-asị nwaanyị ejiri kuri ebiawa ebe a na ha na-atọ menti ya. Nwa na-ebe ihe abalị ndị bi nọ na-edowe na rum a na-ekwe ekwe na ụra n'ọnụọbịa gwa m si a na lekwa ihe Chukwu kwuru na di ofit in na dis compound. Amusu agaghị abata nwunye na ịmụ ha abatala. Ha chọrọ igbu ya n'ike na enye m aha ya enye m ugbu a maha m nwa naanị ihe mere wu mkpọ ya n'ime mmụọ. Ọbịa ndị ihe aka niile ahụ ji mbubie na nwa ọbatago ebe a na-enwe salvation. From that time nwa anaha nwa. Ị hụrụ na sometimes anara m kobo anara m anything. The blood of Christ is enough. Many people amaghị ihe na-arịa mmadụ. Ọ bụrụ na akpọ nwa ahụ bịa ị gawa dibịa na aka jie ihe na ọmụmụ ochedekwa ihe Baịbụl kwu Jehova na n'olu ndị na-akpọku ya n'ime mmụọ na gịnị n'eziokwu. Ọ gharịwo onye merere ihe sọrọ ị na-abara ekwensu mba. Ọ ya bụ ihe m sị na-ege ntị. David bụ my idol. David bụ my hero. Ọnwa bịara too much but he did not give up. Onye nke Igbo kọntinu ụmụ m na-ege ntị. Bido na that verse, we don't know how Jesus.
Amen.
Verse 10.
Yes, Dad. Verse 10. Mba niile agbawo mburugburu. Na Jehova ka m ga-ebipụsị ha. Ha agbawo mburugburu. Na Jehova ka m ga-ebipụsị ha. Ha agbawo mburugburu dịka aṅụ. eme yiwo ha di ka oku ogun na Jehovah ka nge bipusi ha
omomo ndi na ebu ahu iko na agwu ha agwu
no dad
ike ga agwu ha ike agwulan ina eche na ndi na ebu ha ga anoto lakpo maka imeriri ha na 2024 ha gara fukere nani yi geji meri ha bu be constant in God eba ha igba bara baba shi ike ha ga na achu ngbe ta ga so ngongo megen onye mere David ile anya mba niile gbara gburugburu gbaa ka ọkụ egwu gbaa ka ọkụ icheku mee ihe niile a o werekwa aha Jehova na-akpọ ịma ọtụ n'ime anyị ụmụ onye ga-abịa nye ha advaịsị ahụrụ m ihe na-eme nnọọ o siri ike ka mkpọrọ ṅụ gaa Ọnịcha Ugbo ịga ebe ahụ ọ gwụla a na-edugharị m and ebe ọ bụla ị gara anara ṅụ ego na-egwu eso yu atai ka m gwaụ na ihe pipụ ji alaike karịa ebe dị izi wee ebe ha ga na-aga na-emere mmehie enweghị onye chọrọ ịtụ egwu Chineke nwa m e nwere pọyịntị m ji ebe ahụ kọntinu na vas 12
yes dad vas 12 ha agbawo gburugburu dịka anwụ emenyụwo ha dịka ọkụ ogwu n'agha Jehova ka m ga-ebipụsị ha ịnụdawo m enụda ka m wee daa ma Jehova nyere m aka
ndụdụ ahụ ọbịa ha kwala
yes dad
ka ụmụ mmanụ otu m si eme Bible study nwa m 116 ịna ihe na-ekwu
yes dad
116 go verse 8
yes dad verse 8
ụmụ m na-ege ntị
n'ihi ịnapụtawo mkpụrụ obi m n'ọnwụ ịnapụtawokwa anya m abụọ na anya mmiri ịnapụtawokwa ụkwụ m abụọ na nnuda a na-enuda m
otu nnuda na ụmụ onye na-esogharị ihe ọ na-achọ ọwụ ihe ọ ga-eme ka ihe na-eme egene mee ọtara ya na 2023 onwetaghị ọpa 2024 onwetaghị sa 116 atara ya na ịkwado David enwetaghị bịa chụrụ ya gaa 117 baa ha gwa 118 datu nnuda ka asị hụkwara onye a ịnụkwa ihe ka asị mere ọ na-aghọta arịọ nri onye na-atọ ndị iro ṅụ gene ụtọ ịnụnwakwara ka asị na-eme o ji wakwa mkpara aga ụmụ m chetekwe chetekwe na ị nwere ndị iro gbakwa mbọ ka ndị iro ghara ịṅụ gene ndị iro nwoke ghara ịṅụ ṅụ lee n'ụdị ihe bịara David ala mmụọ soachia agbara soachia ndị dibia soachia deities soachia and the human beings ndị nọ kpọkwara ndị enyi ọkwụ nụnụ ihe okwu na Psalm 55 na ọ bụrụ na ọ ndị iro na-achị ya ga-ama otu a ga-esi mee gịnị zee ha bete ọwụ onye na ya na-erikọ na-eme gịnị ọ na-adị difficult gị ize onye bụ pretenda ị ga-ezete nwa onye na-awụ pretenda bete ịhụrụ onye ihu abụọ ee ime ka ị mara nwana ihe ọ na-eme ya achịa o mee ka ọ chọpụta na ịma na ihe ọ ga-eme nwee ike zụtara nha nkacha ife asị m gị were ekele were yọcha m ahụ bete m ịchọ ịma ụmụ okorobịa ụmụ m ndị yut lere ụnụ anya ụdị nwunye unu na-eme gịnị lere ụnụ anya ụdị di unu na-eme gịnị ka nwa gị eziokwu ọ wee ebe ahụ ka many people ji alakwa n'iyi ime mistake ifu ole gụọ Bible ndị niile mere mistake na marriage hapụ godu nke Bible some of you lee anya na village m ọtụtụ ndị mere mistake na marriage ha na-ebe amakwara m taa lere marriage esikakwa hapụ ihe a na-asị ibe nye alụrị ala nwaanyị ịnọrọ nga ọ ka mma na ịlụrụ late kara na ịlụrụ early lụta Jezebel leru n'anya mmadụ a na-eke mmadụ jọrọ njọ les ma ọwụ onye nwere new birth look at it ịkwara m aka ka m daa Jehova nyere m aka ụmụ m ọ bụrụ na David arapa ha na Chukwu ọ ga-ada ka ọ gaghị ada o mekwena ka ọ daa chineke mee gịnị ghọta ya ọtụ n'ime unu dekwere m leta nna achọ ịlụ nwaanyị lerukwu anya o ọchị eze akwụkwọ ha ụtọ ọkwa ha uri a na-agba na ọta ụkwa ka eji amakwa otu esi ebi n'ụlọ enwere ike bịa ọta rere gị se wuo inwetele ii mgbe ị lara ole gị maa na uri aha wụ ure o nwere nnukwu bọtụlụ kechiri ekechi na-eche bete ọ bụrụ na ịtụkwasị Chukwu obi ọ gịghị ekwe ka ihere mee ne present ria chukwu ne chetere chukwu papa ikwuru ni ihe na ochichire enweghị gen oge he kwe ka ime mistake iburu onye ọhụrụ n'anya ka ihe m ji emechi okwu m maka na one thing with the preaching wu dadi nwere ike ịga ugbu a kwugide kwugide bụ ihe m ga-eji mechie okwu m one thing ụmụ m achọrọ m ka mụ na ụnụ mechie nwa m nke na-agụ bido ka ọ kọva ihe niile ka a ghara ikwu bido na verse 5 ụmụ m 118 verse 5 bụrụzie gawa ma gwa ha ebe ị ga-akwụsị onye ma ihe amarago na topic dadi bụ ụzọ chineke rụ mkpagide bete ọ dị izi ada n'ụzọ setan ọ dị mkpagide bete ọ dị izi ada n'ụzọ obosara ekwensu ka ọzọ m gwara ụnụ bụ na ọchị eze abụghị gịnị ka ị hụrụ eze m ị hụrụ obi m mmadụ siri ike amaghị m ụfọdụ n'ime ụnụ onwegodo onye mmadụ mere n'ihe onwe na onye mere ihe isi ude o nwere ihe ka m gwa ụmụ m ama m na Julius Caesar pepụ mechiri ike bete unu maka ewutere Brutus ọsọ even you and ndị gụrụ things fall apart dịka mgbe anyị ji eme literature ile Okonkwo yes Okonkwo na mgbe a na-achọ igbu ike mefule ya agbakwunwe nna ya ọwụ ya ụmụmụ ịgụ akwụ amakakwa nke chineke gụọ onwenye ga-asị esi a wi litrate ọ ihe o ji ekpere chukwu ịhụrụ mmụmụma ịhụrụ onye tụkwasịrị ha obi edisapọint kwala ya ọlmaiti tụkwasị ha obi edisapọint la ya ụmụchukwu tụkwasị ha obi edisapọint la ha kedu ihe David kwuru na Psalm 69 verse 6 sukwu ekwekwule ka ekwuru n'ihi mti ndị hụrụ ha n'anya ọnọdụ ihere mgbe aha na-asị ndị ọhụụ ndị chọọchị ọ abịazi na-ezo eri child of God ga-ama na o nwere image to protect eri child of God mgbe nke Brutus emere Julius Caesar legharịa anya hụ ya gawa ebe ọ nọ maka ọ nwee very always close associate ọ a friend ka ahụ werezie ihe asụ even you hey abịara m ka ị napụta m ọ bụrụ nyere aka gbutọpụ m ọrụ mgbe nke Okonkwo ike m efule gaa akpọrọ gị ịchụ àjà si abute ihe a emere Isaac na Bible o soro na-aga ọ maghị na ọhịa ka a ga-eji chụọ àjà ọ garuo ole ahụ ndị unu were mma ka egbuo bupụ ihe o bu legharịa anya hụ papa ya onye o jiri mere nna bụ Okonkwo ya gbaa ka ọ gbakwuo ya ọwụ Okonkwo jizi mma bịa gbuo nwa ụlọ nkịta atọ ọkpụkpụ anya nwara ya n'olu nwa lee papa ya anya nga ka ọ nụrụ nwa and all about with the downfall ebe downfall Okonkwo mere gịnị bido onye nụ tuturu amalize the card geenụ ntị ihe m ji emechi okwu m ị ga-eji aka nghọta ihe a na-ekwu ngwa geenụ ntị ihe dadi hezka ga emechi okwu ya na birthday nwa mbido na verse 5
yes dad 118 verse 5 m siri na mkpa mkpoku eje a jaa zara m mee ka nnọdụ n'ebe sara mbara Jehova dịrị m m gaghị atụ egwu gịnị ka mmadụ ga-eme m
o nwere confidence ka onwe
o nwere
confidence in God hey this man dị egwu and ọkpọ ka m gwa ha eziokwu ọ na-atọ ụnụ ụtọ ma ikpe ekpere Chukwu ụza ọ naghị agbanwe ume good ọ na-atọ ụtọ ikpe Chukwu ya aza continue nwa m
yes dad
verse 6
Jehova dịrị m m gaghị atụ egwu gịnị ka mmadụ ga-eme m Jehova dịrị m n'etiti ndị na-enyere m aka mụ onwe m ga-elekwasịkwa ndị na-akpọ m asị
David kwenu o nwere ndị hụrụ ya n'anya o nwere ndị na-enyere ya aka ọ ga-adị ihe ọzọ Jonathan na-enyere ya aka bedo o nwere ndị kpọrọ ya asị good nwa m isi ị na-ekpere Chukwu ụwa niile kpọ m asị o nwere ihe dị wrong with you ebia ni ulo onu madum na office pongwo ganyo cho onwen maki yo soro me anu mo I was a civil servant before I retired. No matter what onwen do na di good no bukwa your colleagues name accept in here them believe run a decency. You know, David, I'm a buyer, but I'm going to need your support. Oh, are we here? Oh, God, I want that. Even the whole village for mercy. My village had my poor mercy. Family on the call, honey, not poor mercy. On one end, the Nabataram. And on the Ginach, two wook or again, I have a Nabataram. Naked or again, I have a gateway threat to them. Continue, ma'am.
Yes, Daddy. Eight. Oh, then me, Baba, and me, Jehovah, carry to pass in my dodge.
Oh, no, no, no. When you're telling him, what experience going?
Oh, experience.
Good, continue.
Nine. Oh, then me, Baba, and me, Jehovah, carry to pass in the Amara. Oh,
you're quickly where they go, Megan, eh? I'm going to mother where they go, Meg, and get see, oh, you're not sure, child, we hear the plaque. Continue, ma'am.
Yes, Dad. Ten. Mbanila, Bawan, Buruburu. Na Jehovah kan gebi pusi ha ha gbawo mburuburu ha gbawo mburuburu na Jehovah kan gebi pusi ha gbawo mburuburu dika ahun
akwunu motu ahun na eshi akpu mmadu. Good.
Ha gbawo mburuburu dika ahun emenyuwo ha dika oku ogu na Jehovah kan gebi pusi ha 13 inu da wo menu da kan weda ma Jehovah nyere ma aka ike m na gbo ma nka jabu. Oh, kwara mu nzọpụta olu nke iti mkpu ọṅụ na nzọpụta dị n'ụlọ ikwu niile nke ndị ezi omume.
Claim ọnya ụmụ m.
Amen.
Go ahead, 15.
Olu nke iti mkpu ọṅụ na nzọpụta dị n'ụlọ ikwu niile nke ndị ezi omume. Aka nri Jehova na-eme ihe dị mkpa.
Ọ dịrị n'otu a n'aha Jesus.
Amen.
Ọ Jesus, ọ bịa ka ịnwụ ọṅụ nwebido. Lay claim on the promises of God. O meaning na nwaga na abiran. But on nwaga he made him. Because the supreme God no with you. And on onye and continue mwam.
Yes, Daddy. 16. Ebuli wa kan ri Jehovah elu. A kan ri Jehovah na emi ihe di mkpa. Nga ya hun kama nga adi ndu. Nga akokwa akoko olu nile nke ja.
Umum. Onye asum ga ya hun. Or do you know when the church can walk away? Oh, leg dinner, when I hear the day where they know how cold we are, where I'm, 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 ayi ogbara ekwo no nyiro ngekwu ihe ono ona eche ni gawo egwe na chineke ni pere ni nye ndu nye biga agane one continue na verse 15.
Yes, Dad. Verse 15. Olu nke iti mkpong na nzọpụta dị n'ụlọ ọkụ niile nke ndị ezi omume aka nri Jehova na-eme ihe dị mkpa. Ebuli wa kan ri Jehova elu aka nri Jehova na emi ihe di mkpa nga ya hun kama nga adi ndu nga akokwa akuko olu nile nke ja.
Amen.
Amen.
O nwere mgbe o si aga adi ndu na arụ ọrụ ọjọọ ndụ ọ dịrị onye ka ọ dịrị ya ga-arụrịrị ndụ na-agara Chineke gịnị. Continue nwa m.
Yes, Dad. 18. Ja adọwo m aka na ntị nke ukwuu ma ọ bụghị n'aka ọnwụ ka onye nwụrụ.
Ụmụ m gee ntị. The Lord has chastened me sorely, but he has not given me over to death. Ọ ndị Chukwu hụrụ n'anya ka ọ na-eme gịnị. Mgbe ọbụla e kwere n'ihi na ị na-ekwere Chukwu, iche na ihe ga na-agara were. Mgbe ụfọdụ ọnwa ga na-abịa maka ịnọ n'ụwa. Mgbe ụfọdụ ọnwa ga na-abịa. Bete ekwughị n'ọnụ. Ọnwa ọbụla na-abịara na Almighty ma anya. Bedi ihe ọ sọrọ ọnwa bịara na ọ gaghị emeri m. Maka na ịmachi na-efe. Ụmụ mgbe ụfọdụ ọkwa juo dọrọ ka ngwa mgbe ụfọdụ ike ụwa na-agwụ mmadụ. Mgbe ụfọdụ ụwa agwụ ike. Many things go disorganized. Bedi ọrụ otu a ga-akọsara Chukwu. Jo fu him boy. Kosarachu. Biga honey, Kosarachu, Papa Lequin, and weigh him down. Papa be now Bawakanum. Papa Lequin on Nundinum Corum. Papa Lenka. Biga honey gain where relief. Ogan, where did he again? Life had been easy. But don't give up. The Lord has tested me sorely, but he has not given me over to death. Nino ngwerike meelu ma na umum chukwo nyene the devil permission he torment Job ko nye here. But agunu gware enu ihe ogware emetukwala nkuru obi again. Hey, o gbara nkiti oku biri na onia. Inwere right he torment Job. Inwere right he ma hia na so yi but don't touch his soul. Don't tamper with his soul. Papa, in your anger, mototum pabu, but on one week with a candino megane, buffoon. Continue, put your gum. 19.
Yes, Daddy. Meranum onus amani lenkezo me, Ngabani mea, ngekele ja. Ngabonus ama jova were, Ndezo mega bani mea.
Omono nania?
Yes, Daddy.
Dajo mogaba. Are they possible? This is the gate of the Lord, the righteous shall enter through it. There's your moment. Eligueno, I have proved to you that I will Eligue when I come more. I'm wrong, Kitty, and Arrow. Oh, Mumban, and this is not you, no, Kitty. Don't mind them. Oh, for the Nasun, Chukwano, my father, Ateis, or Hana Gadibi. Some of these people now by secret societies or they believe you know when the deities come mad. And my June. But they might assume there is no God. I believe you may when negative and when positive. Well, here. I will not be an electrodes. In way cathode and in one node. And when we now no cathode, again, we no chemical reaction. Because the electrolysis is already complete. Ehuna otu accord mbadu be convincing there is no God. Yes, oh, there is no God, but I don't know gazuru or say retobo. But there is no God. We believe in the devils. Don't allow yourself to be deceived. 21.
Yes, Daddy, 21. Ngekelegi nini zawom iwe woro monzoputa nkume nke ndi newulo juru awawi sin kokolo. Obunaka Jehovah kan kastere nka bu okoru na anyai nka bu ubochi Jehovah meworo ai ke tegari egwon ngorekwon nime ya
onye nke oyibo gona ha ugbu a bido na 21.
Yes, Daddy. Verse 21. I thank thee that thou hast answered me and has become my salvation. The stone which the builders rejected has become the head of the corner. This is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. This is the day which the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it.
Kachukwu nyu nong na ha Jesus. Onye nke Igbo go kawo the main passage mjeme. Onye nke Igbo go ha na ha ozo 21 22 23.
Yes, Daddy. 21. Nge ekele gi nini ezawom. Iwe woro munzoputa nkume nke ndi newulo juru awawi sin kukulo obunaka Jehovah kan kastere nka bu okoru na anya
umum genti. Be a conscientious worker. Ina anu na bank. Ina anu as a civil servant. Ina anu ewure businessman. Ihe obule ina eme amind la your detractors. I mind like you are fools. Ndi na che kwadan. Ndi ne degide petition against you. This daddy Hezekiah. A room level 10, Bemnin land. The principal got connive with people, they demote room to level 9. Asim genu gum genu gwawuna atufole file. But I'm going to transfer him to Abakiliki in the zone. I'm going to happen in the zone. I transfer him to the zone. That principal, and
Yes, Daddy. Nkume nke ndị na-ewu ụlọ jụrụ awọwụ isi nkuku ụlọ. Ọ bụ n'aka Jehova ka nke a sịrị, nke ahụ bụ oke ọrụ n'anya.
Ụmụ mgbe edi m otu m, ndị mere ha eche ndị, ewere m dowe n'okpuru ha. Many people jụọ m ka ihe m ga-eme, so nwee ihe m ga-eme, whatever m bụ ihe Chukwu chọrọ. A fight ahụ na m ka nọ inland, kpọga m nkwe n'ezu n'aka. Onye na-edi m otu m bụrụ ndị nọ na level 10 zọburu the vice principal academic. Awa ọkụwa ha kwa, ka e buru m bulaa ha kwa m umuleri. E buru ụzọ so ka e wepụ m na zone ka m ghara ibi Ọnịcha. Mgbe ahụ ekwuola ka onye ọbụla kpọrọ ụmụ ya na my primary school. Na ha chọọ m na m na-edisorganize church. O nwere one bishop Anglican Ọkanishi. Ọkanishi na this man na-eme ihe. Ewerekwa m diga m otu ọcha. Agaala m otu ọcha echi vice principal academic, main vice principal administration. Nkume nu ndị na-ewu ụlọ jụrụ aghọọla gịnị? That principal kpebiri na m agaghị adị ndụ. Ya na na-adịghị ndụ. Chima anaghị egbu mmadụ. Bedi ịma onye na-egbu olu na-adaba. So ihe m na-agwa ha ebe ọbụla ị nọ. Hapụ ndị na-ebu agha. Ọ bụrụ na Chukwu edewo na ndị a jụgo isi nkuku ụlọ, people reject Jesus. But all we have the cornerstone. Ugbu ọwa aha ya ka e ji azọpụta. Anaghị ka ikpere dum ga-ebu n'ala. Nwoke na-edi m oturu from level 10, butuo level 9, were ndị ha eche ndị dobe m n'elu. Ọzi m bụ ụzọ wuru vice principal. Ọ mụ bụ ụzọ wuru principal 3 before m retire. Nkume enu ndị na-ewu ụlọ jụrụ aghọọla. Nwoke enu a na-eji egwu egwu, bishọp ka egwu egwu, that bishọp arụkwa ha nduke. Chima anaghị egbu mmadụ. But nwoke enu a na-eji egwu egwu, ọ wụzi ebe onye nwere Hezekiah University. Nwoke enu a na-eji egwu egwu, wo the leader, founder, Archbishop of Living Christ. Okwute ahụ ndị na-ewu ụlọ jụrụ ka Jehova mere ka ọ wụrụ isi nkuku ụlọ. Ọwọwụ ihe ịtụnanya nye anyị. Anyị ga-enye Chineke dị ndụ otuto. N'ihi na ọ bụrụ na ọ nọnyere anyị, onwe onye pụrụ. Na ọ n'otu sọrọ na ka mkpe ruo n'ekpere. Agamabụ ihe Chineke si mụ ga-abụ ee. Agamabụrịrị ihe Chineke si mụ ga-abụ ee. Agamabụ ihe Chineke si mụ ga-abụ ee. Agamabụ ihe Chineke si mụ ga-abụ ee.
Agamabụ ihe Chineke si na m ga-abụ ee. Agamabụ ihe Chineke si na m ga-abụ ee.
Ajọ mmadụ apụghị igbochi ya. The devil apụghị igbochi ya. Ndị dibịa apụghị igbochi ya. Ekwensu apụghị igbochi ya. Agamabụ. Thank you, Father. Agam ne jiriri ihe na emerem na egosi umu na Chineke agbanwebe. Otutu ndu che na ogbanwe na ogbanwe ho. Our God does not change. Papa m okute ndu na ewulojuru. But ihe bu cornerstone. What a God. I serve. I have come telling you for your goodness, for your greatness. Your opportunity nyere anyi no. Na erugi no gawa. Omu hapuru ihe niile bia no nyere m. Gosiri m ide mma. Ebe ha na wish him well and me wish her well. Ko nwe ngozi do me kwadoro ndi biara mbade kwe koruo ha aka. Naha Jesus Christ bonye wan. Thank you, Father. In Jesus' name. Mwanu mepanya.